Chani, eti weki usisinguwe unaharibu chani. Kanda ya ziwa watu wametenga chani. Mezama Medelani kuna suka chani. Sechi sechi chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi sechi sechi. Cheka cheka kwa keji, na kuwekea kitu speshi. Natoka na umeshika majoki, suna nijua na hodha wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya madawe sahiz. Nangadia chaneli zangu kubiz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya habari sahiz. Nangadia chaneli zangu kubiz. Sechi, sechi, sechi. Fuatilia chani. Igia watu lizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Netiwe kiusi zinguwe unaribu chani. Lobby city watu wametega chani. Zama Kongo kisha sana suka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sungusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
Mix killer.